second.
Esto qué es, baby.
DJ Ivan.
Niko Raz, niji risky. Leto vraha tanki kosa na nume kwa mungu. Wapo walo waini tosa kisa sinafungu. Nakumbuka long time, lino kuwa hard time. Kabla udani toa kwa ukungu. Mwisho amiwa maneno shazi. Mwisho amiwa misina hazi. Uka amiwa mimi jambazi. Tapelo wa mapenzi na baduka ni hitaji. Mwisho amiwa maneno shazi. Mwisho amiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelo wa mapenzi na baduka ni hitaji. Kwa check you live been now give out up in there timisha kwa minja kwa na bot out cheza check you live been now give out up in there timisha kwa minja kwa na bot out cheza check you live been now give out up in there check you live been now give out up in there check you live been now give out up in there timisha kwa minja kwa na bot out cheza macho kitu kozi yani kama unakonyeza spending
money I live been zero kweli baby ni petu now kimi kota ni
siku tu najua napenda zawadi na gifti na ndo maana walk hard niko fixi iwe shida ya mavazi chakula na marazi sometimes niko rush niji risky leto vraha tanki kosa na nume kwa mungu wapo walo waini tosa kisa sinafungu nakumbuka long time lino kuwa hard time kabla udani toa kwa ukungu mwisho amiwa maneno shazi mwisho amiwa misina hazi uka amiwa mimi jambazi tapelo wa mapenzi na baduka ni hitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hadhi. Ukaambiwa mimi nyambazi. Tapelwa mapenzi na bado
kanipenzi. Au kweli baby ni petu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watu. Na ukinikumbatia moyo.
Macho kichipozi yani kama unakonyeza. Spending money for your love kwako unawekeza. Zuzuzuzu shanizuzua. Chakuvisha vyeo na unataka kufua. Na kitu sichojua. Hata kisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na badu kanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa misina hazi. Ukaambiwa mimi jambazi, tapelwa mapenzi na bado
kanipenzi. Au kweli baby ni petu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po.
Mm-hmm. hayamini tena. Ameipoteza furaha na wanadamu pokea wanajema. Kusema ni pretend siwezi, kwako nimefall in love. Tujenge wote mji mwema mapenzi. Ameshachoshwa na kulizwa na mapenzi hayamini tena. Ameshachoshwa na kulizwa na mapenzi hayamini tena. Ameipoteza furaha na wanadamu pokea wanajema. Kusema ni pretend siwezi, mikwako nime fall in love. Tujenge wote mji mwema mapenzi. I wanna give you good good love. Kuficha ficha nimeshindwa siwezi. I really want you be my love. I need your time and attention to show you the real meaning of love, love. Nafasi ukinipa, utanenepa. Na mini mi mapenzi ndataonge. Tena naweka na nuta, mabegi na shusha. I really wanna love you. Oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby. Oh baby, oh baby. Usijewaza kujalipiza, ukanitesa siye natia mwaya. Kila mwanadamu mapungufu yake. Kivipi ni kuinjoy na kukuna toy, eti nijeze na hisia zako wewe. Mikwako sina mpango wa kando, ninachotaka ni mapenzi yako. I know you don't believe in love, in love, in love. I gon' make you believe in love, in love, enough. Oh, I swear, nafasi ukinipa, utanenepa. Kamini mi mapenzi ndataonge. Tena naweka na nuta, mabegi na shusha. I really wanna love you. Oh, baby, oh, baby. Oh, baby, oh, baby. Oh, baby, oh, baby.
Kill my body, ma. I like the way I touch your body. Oh, no, oh, oh, no, oh, my love. See, I call it wako. Don't know what to say. Don't know wako. But I always a show. You pull you nani jali. Pack on a yota. Oh, oh, my love. I like the way I touch your body. Oh, I like the way I touch your body, ma. I like the way I touch your body. Oh, no, oh.
My love.
hasira zangu na vituliza. Ukiongea nasikiliza. Yote sababu ya upendo. Baby, baby, baby. Vindi mchuvi ya kunyunyiza. Yani uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo. Kiukweli napendwa na changanya na haya mara shidani. Nimekulia bizini shidani. Baby uko moyoni.
Kwa masikio bado inanijia bado naisikia akama macho window zangu mboni hata nisipofumba wengine sioni bado unanijia unanijia kwenye baridi nikumbate dimbwe la mapenzi tuwe wote upweke mwenzako na ofia nipende nipate tulia. Navyo kupenda sini joke. Kama basi kufa tuve ote. Mziki dondani nafe. Nipete nipate tulia. Aye, 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 aye.
I'm a boni me fall in love. I'm fall in love. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, ni me fall in love. I'm falling in love, oh me na ewe.
Yeah, ai weki angaza mapoma sika. Unia hit baby tutafika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Iwe raha mapata shika. Kwenye mabonde na kadharika. Oh mimi na wewe, oh mimi na wewe. Aka mume roga, basi ongeza tena. Ipaka we mazima, ao mazima. Na vyo kupendo sini choke. Ama basi kufa tuve wote. Ziki donda nina afia. Ipeti nipate tulia. Oh yeah, 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 yeah.
Zawadi kanipa Mungu sasa kwa nini nisipokee? Zawadi ya kiyoyozi palipo joto baridi unipepe. Tena baridi si nyingi kiasi usingizi mnilete. Kitoka kazini uchovu mawazo nifanya ya
pote. Hivi ushapendwa? Manake nikipenda waga napenda kweli woga wakutendwa. Usihofu mimi si kama wale matapeli. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Baby, nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Hakina chako cha mapenzi nishazama. Kufuza niisho kitazama. Mimi wakupeke mwengine apana. Wanosema watasema sana.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu. Zawadi yangu, zawadi yangu. Zawadi yangu, zawadi yangu.
Kwa kiti taika ubwa kali ndo mafisi wasisoke. nikulinde kutunze sarafu mikononi usinipote. Niruhusu nikuganisha, umenishika baba. Unachotaka mini sawa, mananisha paga.
Jamani penzi letu limepopea, nimepata wangu mina pepea. Kita usina ringa nkitembea, unavonipenda na jichekea. Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe.
Na wewe
nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Basi leo na deka na cheza na pendwa na wewe. Baby nishike nipinde nibebe nmenaswa na wewe.
Hakina chako cha mapenzi nishazama, nguvu zaniisha ukitazama. Ili wakupeke wengine apana, wanosema watasema sana.
Nimepata zawadi, zawadi yangu. Nimepata zawadi, zawadi yangu.
Moko,
I just love the way you love. Everything you have for myself, I don't need of you. From my dark abyss to the strange works of my life, and I feel complete to be true, my love. I just love the way you love. Everything I have for myself, I don't deserve you. Now you become me dangerous. Wako mifala mnyinga, I cannot live on this. I'm wrapped around your fingers.
Jalo, jalo,
jalo, jalo,
jalo.
Let's run away.
Jalo,
oh my head.
Jalo, 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 jalo,
jalo, jalo,
jalo,
jalo,
jalo,
jalo,
jalo,
jalo.
kifahamu umezimia. Umewekewa damu zinaingia. Bomba ikafunguka na uweza tanyanyuka. Mara dakitari wa zamu wakaingia. Umepata fahamu na mwangalia. Machozi yanakuanguka unatamani funguka. Eraswa kipitumi yote tisa ila kumi. Unanifurahisha kwenye tendo na unipipeza magendo. Ah baby, before I close my eyes, ninamomba Mungu wa kulinde na kusimamie. Wendo pacha wangu mie. Eti sikuizi vipi mbona sikusikii tena. Sikusikii ukilia, sikusikii ukisema. Nipo bize na buja mani nimesha sema. Niko bize na baby na msalaba wake.
DJ Ivan.
Maybe kama ningekuwa na gari ningekupandisha. Nikuonyeshe nyumbani. Niwaite mjomba na anti sababu aliaga mami. Ungekuwa fulani, maybe ungekuwa romantic. Maybe our love would be like you left my Romeo. Ungekuwa na vipesa, vipesa tule tutoshike. Umaskini ndio tatizo baby. Maybe true, maybe I'm dreaming. Maybe I'm the one you're losing. Maybe someday I'll be the one you choose. Make it right for you. Baby, one day I'll be the right one. Make it right for you. Baby, one day I'll be the right one. Make it right for you. Baby, one day.
Say some real shit, nigga.
Jam on the beats.
Got him high.
Bado wanajua Raisi Nyerere. Huko kwetu machawa wapo. Tero kikungata na kuwacha na vipere. Na sio machawa wa mjini. Hadi mtoto wa kike wanamuonea gere. Men sikumbuki kama Mungu shamomba utajiri. Ila kanipa kwa sababu na stahiri. Busara kwangu ni jambo la siri. So usishangae akinitangaza ubahiri. Nimetoboa yeah. Mbele mkubwa na tare. Kipara na saki wa tandare. Kizicho zama za kare. Muziki uko huru kama kambia yungari. Kumbuki kama Mungu shamomba utajiri. Ila kanipa kwa sababu na stahiri. Usara kwangu ni jambo la siri. So usishangaya kinitangaza ubahiri yeah. Nimetoboa mbele mkubwa na tare. Kipara na saki wa tandare. Kizicho zama za kare. Muziki uko huru kama kambia yungari. Piga muziki tumebaki wawiri. Haikuwa riziki wanangu chidi na kiri. My sister Angela wambi mshika kiri. Wambie kone gang ni jeshi la mtu mbi. I'm a champion. I'm your winner now. Champion, champion, yeah, yeah. I say I'm the winner. I'm a champion.
mpango wa Mungu kuna mkono mtu. Tumeshina watu wanaoamini siku kundo siku ya kuchinja kuku. Hoya we. Tumeshina watu wanaotembea na umeme lakini bado nyumbani walikosa luku. Tukashina watu wanaoamini kwamba bahati bahati zote alipangiwa kuku. Hapo mwanzoni wale mbini hatutopata mafanikio, walotufagilia wakauza mafagio. Mtani kwetu sio mtu aletoboa sana litoboa sikio. Chumba kimoja na lala dada na kaka, watu watupi msosi hata ukichacha. Baba jambazi mtoto anajuza mtani, mama mchawi nyumbani atabaki.
Tell your mom. Tell your mom.
Mama nashindwa pata jibu kila swali kikiuliza. Mbona unanipa majaribu paka mbele na unakiza. Kwani nimekuwa au ndo acha njione. Mwili utadhofu utapungua ona unataka unione. Unafunga na virago vyote. Uliache pendo langu usifaile eti unatangaza kote. Hata kitanda socha kwangu. Kila siku unalia we, sijui ni kitu gani. Na kesha usiku kukusalia we, ila bado unithamini. Shika vumilia we, wengine wanatamani. Sidanganyike, usidanganyike, ukatia nyakia hasirani. Salima wa mama, wala nifanye pepesio. Mwenzako kwa kimasha zama, moyo nadunda kitenesio. Salima wa mama, wala nifanya pepesio. Mwenzako kwa kimasha zama, moyo nadunda kitenesio. Na mama vumilia, ayo.
Kumbi, vumilia, natukishimia karanga. Vumilia,
ayo.
Kumbi, kumbi, vumilia, itafuta nona kichanga. Vumilia,
ayo.
Kumbi, kumbi, vumilia,
wendo kichuna cha moyo.
Vumilia, kumbi, kumbi, vumilia,
siri yako siri.
La, 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 la.
Matausi zimetanta kwa kizani yo.
Kizani.
Ona kidoko kipatana leta mkono nje kinywani yo. Mama kani vuruga upongo. Doni sika nkarudi kwa utongo. Wendo kipenda choro. Mikile maswezi tembea bila makongo. Nila siku nalia we, sijui ni kitu gani. Na kesha usiku kukusalia we, ila bakwa unithamini. Shika vumilia we, wengine wanatamani. Sidanga nyiki, usidanga nyiki, ukakia nyakia hasirani.
Salima wa mama,
wala nifanya pepesio. Mwenzako kwa kimasha zama, moyo nadunda kitenesio.
Salima wa mama,
wala nifanya pepesio. Mwenzako kwa kimasha zama, moyo nadunda kitenesio.
Na mama vumilia,
ayo.
DJ Ivan.
Chumvi yenye ladha yake ni kukose ni lalenja. Daktari mwenye tiba zake usiniache na majera. Marashi yenye harufu yake ni kukose ni pati uhundo. Ndege mwenye rangi yake upote nikosera. Ndamu kama chokoleti laini sema supageti. Mpendi uchokozi eti toto mwenye mwanya kama lesi. Ndamu kama chokoleti laini sema supageti. Mpendi uchokozi eti toto mwenye mwanya kama lesi.
Bingo bango, bingo bango. Katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama. Kukua chando siwezi.
Bingo bango, bingo bango.
Katoto mtambo, toto mango.
Lingo, 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 mama. Kukua chando siwezi.
Bingo bango.
acha watu seme vibaya. Minawe atuachani, kipenzi changu sione haya. Ini true love wala si utani, kwako ndo makazi yangu. Kipenda choroni shakula nyama mbichi, kwako ndo makazi yangu. Tausi njo chumani kuchi kuchi, hata wanifunge minyoro. Kwa bado nitasema yes I do, hata wakutukane kiporo. Ladha yako bado naipenda tu, tamu kama chokoleti. Laini sema supageti, kipendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi, tamu kama chokoleti. Laini sema supageti, kipendi uchokozi eti. Toto mwenye mwanya kama lesi.
Bingo bango, bingo bango, papoto mtama poto.
Sasa mapema narudi nyumbani, vitu na vikuta mezani, siri siri vya mtaani mwenzenu.
Akicheka tamu tamu,
ah tamu tamu,
kiguna tuna kamu kamu,
ah tamu kamu.
Oh, oh, oh.
Mi alagi oh, oh, oh.
Dame jazika oh, oh, oh.
Mi alagi oh, oh, oh.
Gonga nyundo nyundo like kang kang kang, chezesha umbo like kang kang kang, nipe tunda bungo like kang kang kang, cheza dundo like kang kang kang.
Pele pele washa, pele pele wa, pele pele washa, pele pele wa. Pele pele washa, pele pele wa, pele pele washa, pele pele wa.
Sahe dua, oh, prapek up. Vecinato, baby, come vecinat. Dogam leon si, no papak. Tago di da zema, rak, tak, tak, tak. Haide give me lava.
Sahone dodo, sahone dodo.
Haide give me lava.
Haide me momo, haide me momo.
Sahone titi up, one titi up.
Panda panda chato,
sono titi mar, una titi mar.
nasema mia wanga
mio amore mio nichisitika amore mio
gonga nyundo nyundo like kang 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 chezesha umbo like kang 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 nipe tunda bungo like kang 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 cheza dundo like kang kang kang
mbele washa mbele mbele wa mbele mbele washa mbele mbele wa
Pele washa, pele 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 pele washa, Bawa wengi si kama shere Ukiachana tufanye shere Bas Niamini, nini Sumu fundo la Unajua na kupenda
Wenata
Basi unaringa
Wenata
Kama wengine wanatamani
Wenata
Watakuja kuzinga
Wenata we.
Mosha ustiri maiti Nukunye siri unapone saliti Mteuzi Shitama ushime majani ule nyama Mimi kubani weka mikono juu Suezi, suezi Akupimani ubavu Tusishindane kwa maku Shawika nengo Usigi uzelengo Msiba wa wengi si kama shere Ukiachana tufanyo shere Basi niamini, nini Sumu fundo la Unajua na kupena
Wenata
Basi unari
Kipata, nita fry niki kwa na mwana data You're my angel, my queen Unachotaka misi katai Juni upendo, my dear Unaonipa misi kinai Uwe njo, my queen Unachotaka misi katai Juni upendo, my dear Unaonipa misi kinai I miss you, yeah Nakumisi vipaya day Utani waka una michezo unikosha Fanya rudu baka unanitesha baby Wapo wako kwangu unanitosha Baby, do you miss me? Yeah. Au mimi, baby, uku missi daily yeah. Daily, daily, I'm so crazy yeah. For love I'm crazy Baby, na ku missi daily yeah. Daily You're my angel, my queen Unachotaka misi katai Juni upendo, my dear Unaonipa misi kinai Uwe njo, my queen Unachotaka misi katai Juni upendo, my dear Unaonipa misi kinai I miss you
Anaesema luwata
matamu labda hawajapata.
Oh baby, baby,
nikuletea ya moto ya moto.
Walisema jatimia, swali sema nitalia. Oh baby we
DJ Ivan.
Pasha nikae karipuna, karipuna, karipuna baby. Kenda kula tanichuna, tanikuna. Anasema sali tamu. Nakosea sana, jamu mapezi matamu. Labda hawajapatana. Anasema lua tamu. Nakosea sana, jamu mapezi matamu, labda hawajapata.
Oh, oh baby, baby,
nikuletea ya moto ya moto.
Dar es Salaam moto moto moto.
Liwalo na liwe, leo namtangaza, sitaki nishauriwe. Hey, namtangaza huyo hapa huyo, nampenda huyo hapa huyo, ananipenda. Sijaro kwa ndugu yenu, ni mapenzi nayopatiwa. Mwana kanipa kisavu, kipapatilo nyama ya njiwa. Huyo hapa huyo, nampenda huyo hapa huyo, ananipenda.
Sheba, 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 haje, je, 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 je.
Chuki mkichukia, hamtushurishi. Sisi la masufuria, halitakati kwa jiki.
Debe tupu, oh, debe tupu.
Hacha zako kelele.
Bure wajikausha sauti.
Hacha zako kelele.
Tandika mkeka ukae utulie.
Hacha zako kelele.
Sisi bado, bado.
Hacha zako kelele.
Oh, oh, oh.
Zangu waliudi, waliudi lanukia, kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi, tufanye makusudi. Atoko pita ntaria zao, maneno nchajao. Wanafanya maneno, baby singufanya maneno. Imani nilonayo, ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao, metengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walituangusha, toka nyanyuka.
Penzi tamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu, jama mapenzi matamu. Penzi tamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu, jama mapenzi matamu. Na
ukanioko, ukanipangusa. Upendo wakati ulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma lituangusha tukanyanyuka.
But I like it like that. You put it on me. looking for 1,000 miles. Kumpata takanifa and a fonjo. Baby, a sanjo.
I know that you've been hard to. But somebody like you deserves somebody for life. I know that you've been hard to. But somebody like you deserves somebody.
Penda nani ah selewi wendo nafanya na kisisi na akili kichwani selewi mafuta kupikia mina ya kutaka mezani mama utamu kunoka unanipitisha boda kama za kibukoba yani ah nahisha mama raham na gauoga nakula mpisha dimboga nakufa kama mzoga yani ah nahisha.
Come closer, give me some more. Kama tunda lili mshinda Adamu akashindwa kuvumilia. Sa kwa nini tuita nebinamu nina nyongo itatumbukia.
Ulimi ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo mezama kwake bila yeye shwezi toboa. Mindo fundi wara atake na tuangana kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wa kushoto kwenye gia. Zika nipanda hisia, na nilipochuchumia. Maji ya katoka ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
Kwenye chupa ndo mana natamba. Wenye papara pupa na wona wa shamba.
Yomenka mwanao wenye kuileja kuno. Wajaji kutila mwanao liduvali pamba ukakulyamba. Liduvali pamba ukakulyamba.
Moyo mezama kwake bila yeye shwezi toboa. Mindo fundi wala azake na tuangana kukoboa.
Alinikumbatia, mkono wa kushoto kunigia. Zika nipanda hisia, na nilipochuchumia. Maji ya katoka ameloa,
ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa, ameloa, ameloa na mvua. Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mvua.
papa na wana wa shamba teni kwangu na ndeke
alinikumbatia mkono wa kushoto kwenye gia zikanipanda hisia na nilipochuchumia maji akatoka ameloa